Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah, Vera Phil, James J.R. Standard man at Tishan. Let's go. I just wanna be the king on my own. Clean money, not vanity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa chona. Nile mela munga ndine black donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. Apache ni kembo chimubale, yeah. Kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. This season ni kembo chimubale. Apa ten kembo chimubale. Yeah, yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, yeah. Yeah, hii ni kembo chimbabe. Ni gwila stati ya nipa station mubabe. Brukto maingeti monga ndine wa mugabe. Kuni kopeleza brother mani musakabe. Success yako vena iwa nyongelamo. Umozi pali ineaza kama dumu. Nga sina kuposhe blow sani onelamo. I'm motivated jofu nonkala mfumu. Kwete choka ukusichenzeri easy. Na hate ya nuboyo sani panga busy. Nilimu light pata nenzeri mfinzi. Chochikwela ni same same chena kai. I just wanna be the king on my own. Clean money not vanity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa chona. Nile mela munga ndine black donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi season ni kembo chimubale. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah. Wilevo japu wauze tinakuka. Ukatumania nkandine guy wa mukuka. Future clear ina vision gani ya mukuka. Inyimbo umupase nga akamba suza nyonka. Maviri vidi pandarama nirinayo. Sinza kaleka kuwa ntuku nkala loyo. Inyimbo timbi la cheba boyo. Wazambo sara kumbuyo monga ni kamboyo. Nasuni mvela munche kemba papolika. Wenze kutipe mvula yenzo ni loka. Vachikata kweni lili vani konka. Kala na mutima munga ni wabene mwaka. I wanna be the king on my own. Clean money not vanity my own. Asini mwela haso ni muma na pafunsa chona. Nile mela munga ndine black donor. What game? I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. I'm just on my way up. Tika fika izi vika we turn up, yeah. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi season ni kembo chimubale. Apache ni kembo chimubale. Yeah, kembo chimubale. Izi vika ni kembo chimubale. Yeah, kembo
chimubale. Eh baba kola baba wa mambala. Bali wa kola.
Kembo chimubale.
Bali wa kola.
Izi vika ni kembo chimubale. Yeah. Yeah, ha. Big shout out to my team King Kalala. LED the hustle. Jipa machiwoli. Let's go, let's get it. I want to give a support.
Download more music on Zambia Music. Yeah.